kikuse njagate nyo era neyansisa kuba mubaddewo mbulungi mubaddewo mbube mwaliwo mbuto ate mubaddewo nga nkuze yefudde mbinonyanonya nange ne mbakagita omwo mwezi gyoluyimba mwebala obuwagiza bange mwebale okoko katonda abaddize babange
Akwale chi